Twazaliwa wakati muchibi mukwonona okwa jjajjaffe Adamu. Tuli akimanyi nga muzzukulu wa Adamu yenna bw'atyo bw'ali. Okusobya kwa jjajjaffe kwe yakola kwatuleetera emitelunkumu nalumanya ne saalumanya ffenna. Ekikwa kyatukwata okuva ku olwo buli yazaalibwa yenna bw'apimibwa abeera tawera. Olw'ekibi kya Adamu ku minzaani ya Katonda kwakupima obeera totuuka. Kati kyajja kitya ffe abalokole okusakaanya nti ffenna twatukula. Okufa kwa Yesu kwe kwakyusa ebintu, labayo twatukula. Ekyo Pawulo kyayogera ng'asomesa nti bonna baayonoona ne batatuuka ku kigera kya Katonda. Naye baweebwa buwa obutuukirivu lwa kukkiriza Yesu. Baweebwa buwa obutuukirivu mu Yesu yekka. Kyenva nsanyuka kubanga Yesu yasonyiwa ebibi byange. Newankubadde nga byali bingi yabinzigyako Yesu byonna. Kyenva nsanyuka kubanga Yesu yasonyiwa ebibi byange. Newankubadde nga byali bingi yabinzigyako Yesu byonna.
Nobody could pay all of my price. When everyone around yelled crucify, crucify. At the crucial moment my Lord said no way. Oh, Jesus paid all of my price and pardoned all of my punishment. Now I'm walking towards my eternal home. Ja.
Comes the love that Jesus took my sins away. But there was so many, He washed them all away.
Ugandanmusic.com.